natangiye igare cyane mfite nk'imyaka icyenda nicyo kintu abandi gukunda cyane igihe umwana
ni iki cyari gukundishije se
cyari nkundishije ni abantu bajyaga bazi iwacu aho papa yakoraga twari duteye hejuru ku musozi ahantu bita ijabana abantu bakaza bakasiga ayo magare yabo papa yari yarabahaye uruhushya bakajyana ku kazi na papa bamara kugera nanjye ngafata igare ryabo niko natangiye kwiga igare mu rugo iwacu ngendera ku rugo
umuntu ukunda igare bimumarira iki ni kamaro k'igare
ikintu nakunze cyane mu buzima bwanjye hari ryabaye igare uraza hari abantu bakunda umupira abandi bagakunda tenisi abandi bagakunda koga ariko njye icyo nakunze hari nahisemo cyane cyari igare
vuba igihe watangiye uri umwana mutoya ubu ngubu uracyaritwara
igare nakuye muri afurika ubu ndarifite hano ndimaranye hafi imyaka 40 ndacyarifite kabisa kandi nagize n'imana n'umujyi mbamo hano muri amerika hano muri davis akaba ari umujyi wa mbere muri amerika naho abantu bageze amagare cyane
cyangwa ni muri leta ya california
muri leta ya california nabyo byaramfashije cyane kuba mbona ntuye mu mujyi w'abantu bakunda amagare ari uwa mbere hano muri california hano muri amerika nacyo hari ikintu numvise byamfashijemo
hanyuma wazengurutse aya mahanga ibihugu bya afurika wabigenze n'igare ni ibihe bihugu wagenzemo
nagenze mu bihugu cyane navuye i burundi mfata tanzania kenya somaliya etiyopiya kenya nanone kubera intambara mfata mu buganda suda mfata muri egypte ngeze egypte usanga naho hari ibibazo hejuru intambara ngaruka muri suda mfata centrafrique cameroon nigeria nigeri algerie cote d'ivoire mali senegal rasparamas maroko fata espagne fata france belgique hollande ngeze mu hollande kimahirananira sino wansubira i burundi
wabujijwe na sino n'amasimbi niyo yakubujije gukomeza urugendo rwawe
ku igare ntibyashobokaga kugera muri hollande hari sino nyinshi cyane nyinshi ubwa mbere numvaga nshaka kujya mu bushinwa mu buhinde muri australia ariko ngeze mu buhorande kubera imbeho ndatinya ntibyashobora n'igare kugira ngo ube wahagenze
none se ubwo igitekerezo ubundi cyakujemo gute cyo gufata igare ukavuga uti reka mfate igare nzenguruke afurika ngere mu burayi inyungu wari ufitemo ni izihe
ngira ngo byafashe cyane aho maze guhungira muri 73 narahunze njye i burundi nashimira n'igihugu cy'i burundi cyanatsiriye veri dipure kabisa aho maze kugera i burundi rero ndarwanya nza kugura igare naryo afite ubu ngubu ntangira kujya mu makarabu y'amagare noneho mbikunda gutyo maze kubikunda bwa ntibazaze nkava i burundi nkajya muri tanzania kenya uganda congo nkagaruka i burundi kuko rwanda se bishobora kuba aricyo genda ari impunzi ngeze muri kenya byose birahinduka niho nakomeje fata trenjya mombasa ngeze mombasa mbona inyanja ntangira kuroba amasamake ntitubona amasamake komeza byabaye very interesting kabisa ubuzima bwanjye bwose niho bwahindukiye mbona abandi bantu b'abaturiste bavuye mu bindi bihugu byinshi cyane nanjye ndavuga ni kuki ntabishobora ariko twari abantu disera ab'indege abagendaga n'imodoka ngenda ari ku igare
wabagaho ute muri icyo gihe aha watubwira nk'ikintu cyagutungaga ntiwatekaga ntiwahahaga nta cumbi tunyuremo muri makeya utumara amatsiko muri make kuko ibyo waciyemo muri iyo myaka tuvuge nk'imyaka 5 wamaze uzenguruka aho hose ntabwo twabivuga mu minota mike dufite tubwire muri make
uje ni inzara ndayizi inyota ndayizi nahuye na byo cyane cyane ngeze muri za sahara niho nahuye n'inzara cyane zikomeye kandi udashobora no kuba wabona n'ikintu urya n'umucanga ntiwawe urya amazi ntiwayabonaga nari ntunzwe n'inyama z'ingamiya nahabwaga n'abanomade n'amatayingamiye aho rwose rero abo bantu burya nzahita nagira ngo ni abamarayika mpuye nawe ndi hepfo nko muri za afurika zo hepfo naryaga ibigori by'abantu ngacana umuriro wotsa nyiri umurima yazo bakanyongera n'ibindi akabona ko ndi umugenzi nariye amananasi y'abantu ku mirima amapapayi rwose hepfo nta kibazo nari sinatunzwe n'amasamake ndoba muri iyo migezi ngo ntigeze gutungwa n'itopita cyane kurasa inyoni nkotsa nkarya ikindi abantu baramfashije cyane babagabwa ibyo kurya inzara ndayumva uje ni narayumvise cyane byarishuye
none se ugamenye ute inyoni ziribwa urugendo rwawe warwanditseho n'igitabo wise My Exile to the World, wabaye impunzi nyine. Ni gute nyine watekereje kwandika iki gitabo kimaze gusohoka? Igitekerezo cyo kucyandika cyakujemo byagufashe igihe kingana iki?
Wabishobora yasoma icyo gitabo ariko nagishobora kuba cyamwunguraho, kuko narebye ibintu naciyemo kuva ndi umwana mu ntambara zo mu Rwanda, mvunga ukuntu nabayeho mu buhunzi, ukuntu nabayeho kuri iryo kinga, abantu benshi nagiye mpura nabo, harimo n'ibintu byiza byinshi cyane, abantu byiza kweri nabyo birimo. Nifuza ko uwabishobora wese agisoma. So nararebye usanga ibyo nabonye ntabigumana njyenyine, nifuza kuba nabigabana n'abandi bari ku isi, special cyane nka new generation nk'abasore, inkumi. Nifuza ko nabo basoma bakareba amateka nabo bagakurikira tugasangira. Ni ko kuri igitabo cyanjye nacyanditse kirwaye imyaka 40 kugira ngo gisohore. Ni ikintu cyambuye ibintu bibiri byambunye mu buzima, ni ukugenda n'igare no kwandika icyo gitabo, byombi ndabirangije.
Icyakugoye cyane mu kwandika iki gitabo ni iki?
Ikintu cyambunye cyane mu Rwanda, ntabwo twize kandi sinize mu Rwanda, kubera habaye ikibazo abana b'Abatutsi batikaga, aho narahaguye cyane n'aho abandi kubera ndi nk'ikimuga, mbega abangize ikimuga. Ariko ntabwo byatumye mpagarara aho, haramvunye cyane ko sinashobora kwiyandikira kandi ashobora kubona nk'umuntu ndinginga akanyandikira, rimwe nagomba gufata urugendo nkajya nk'i Buraya, ubundi nkajya muri Canada, ubundi nabanje kutandika mu Gifaransa. Byaramvunye cyane kugira ngo nzabone umuntu wamfasha muri ibyo ngibyo, abandi bakanzimukira, abandi bakabona ko aho zizagera, mbega bantinda byari kusinangira gucika intege, nza kugira umwana witwa Aimable Ruzinda nabimfashamo cyane cyane, ariko iyo ntaza kumugeraho ngo n'igitabo nticyo kiriho. Twatangiranye i Burundi, tuza gutandukana, njya mu yandi maproje, nawe ajya mu yindi proje, aza kujya muri Canada, aje muri Canada aza akiza, nzi uko byarangiye, ngiye kumva numva arampamagaye, ko muno we arambwira ati na dokima ndayifite, dutangira aho nkajya njyayo, nawe akaza, ubundi tugakora kuri telefone tugahagarara.
Niyo mpamvu byafashije cyane. Noneho ubwo igitabo cyawe kiri mu Gifaransa no mu Cyongereza? Cyabanje mu Gifaransa, yihindura mu Cyongereza?
Cyabanje mu Gifaransa. Bigenze aho ino nta muntu wumva Igifaransa, n'uwamfasha ntiyamfasha mu Gifaransa, tuza kugihindura mu Cyongereza.
Ubwo wagisakaye kibona he?
Kiri hose kuri Amazone, kiri Eyibere, kiri mu bihugu 136 ahari ku isi. Uwajya kuri Google wese aho yashaka hose yakigura, cyangwa se nanjye nshobora kuba nakibona nko mu byumweru nka 2023 kikaba kingezeho printing. Ubwo uwagishaka nayo muri iyo minsi yampamagara ngo agifite kabisa.
Waba uzi amafaranga kizagura?
Ubundi biturwa n'igihugu burimo, bituruka ku gihugu burimo. Hano banza ubu ngubu kigeze ku madorari kuva kuri 19 amadorari kugera ku madorari 21. Ariko ubundi biterwa n'amafaranga y'igihugu burimo, niba uri muri Australia urumva bizatuma usanga mu Australia, sinzi uko biba bimeze.
Akabazo k'amatsiko, igare ryawe ubu uracyarifite? Igare wazengurukanye Afurika n'Uburayi uracyarifite aho ngaho mu mujyi wa Davis?
Riri hano mu nzu kabisa. Reba, byabaye agakobwa ubu ni inkumi narari.
Kuki utaragasoye?
Nambaye ibintu tayari kabisa.
Kuki bagakumi ataragasoye? Urateganya kurikoresha iki rero igihe uzaba utakibasize kurikoresha?
Icya mbere numva nagiha naruha nk'igihugu cy'u Rwanda.
Kubera iki?
Bakaba barishyira nko muri mize, n'igitekerezo cyanjye. Icya kabiri nariha famire yanjye. Kuko ni igare ushobora guhamya ko aricyo rya mbere mu bantu b'Abanyafurika, nta muntu uragira wigeze kuzunguruka Afurika n'ikinga.
Ahubwo se kuki ridasaza kandi ryarakoze urwo rugendo rwose?
Rifite piyese diferente. Narihagurukanye ari Pejo, narikozwe ari Okazio. Igare ariko ryagiye kugera ino rifite amapiyese atandukanye.
Aho bagendaga bahinduraho ugeze hose?
Kuko ari piyese aracikana, ashaka iyo bihuye ntibihure, kandi tugapfa gushyiraho iyo ishobotse iyo ari yo yose.
Kandi bigakora?
cyane ndageze imana cyane nigeze kugira ibyago muri za sara ngaje ngira za frate tayira nyine umwuka w'umwe ubushyuhe amatwiro ashirira hose sinanabona yabonaga asiye ngaje ashyiramo umucanga mu mapine kugira ngo sunike
muzira kwirwana
uragerageza
iyo inyuma gato umbabarira ijambo ngiye gukoresha hari ushobora kwibaza akavuga ati aho si ubusazi guhaguruka ugatwara igare mu bihugu bitandukanye utigeze ugeramo nta muntu uhazi wumvaga nta mpungenge riguteye kujya aho hantu hose ntacyo uhaziho byinshi bitubwiraho
kuko icyanta abantu bo muri afurika njya guhaguruka inshuti zange zaransezezingura nakamfatafatwa kuzezera ariko bangaye bambwira ati uzapfa bakaniho bazakurya ariko naciye mu mashyamba nanjye ndigayo urumva nciye muri sahara naringa afurika ni ishyamba cyane icyo gihe nta interineti yari iriho nta telefone yari ihari naciye mu mihanda mibi cyane amazi umugezi wari unyiciye muri santarafurika cyane hamwe n'ubwato ushaka kwambuka umugezi nari nguye muri sahara kabisa muri arigeri abanomadi babiri nibo bamfashije batabaho simba ndahangaho uyu munsi ariko nagiye ncamo nanjye nkavuga nti ibi bintu ni amakosa kandi gusubira inyuma bikananira ariko kamena ibyiza nabonye nabyo ni byinshi cyane nahuye n'abantu benshi cyane nabonye ibintu nka za piramide nabonye za suwezi kanari mbona na meruje mbona mawuti sayinaye ndetse mbona ibintu byinshi cyane nanjye kuri zasa za afite imbere ntabona ibintu nanjye nareba nkavuga ngo ibintu ni igitangazo n'insinga zanjye ni amaso icyo nabyo nkavuga kamena hari inyungu
niba hari icyo ntakubajije kandi wifuzaga gusangiza abadukurikiye muri uyu mwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika by'umwihariko nagira ngo nguhe umwanya ube wakibagezaho muri make
icyo nakwifuriza abantu ni ugusoma iki gitabo nicyo cya mbere kizabigisha ikintu kinini cyane ikindi cya kabiri urubyiruko rwifuriza gukora bashyizemo ingufu nk'uko babigerageza kuko barakora bakabura n'ubushobozi bwinshi cyane nabyo ndabibashimira cyane ikindi ntazagire upfa gufata igare gusa ngo agende atazagwa no mu nzira ni ukubanza ugatekereza ntawe mbuje ngo ntazagende ariko hari byinshi umuntu yakora kuko harimo nagiye mpura n'amadanje cyane cyane nifuza ko hari nk'umwana wanjye wabigira abishatse ya ntabwo namubuze abitekereza akabitekereza neza numva ntamubuze kandi hazaba ahubwo gusa nifuza ko n'abakobwa babigira ni ukuvuga ngo ibintu byose tuzajya bikora abantu b'abahungu gusa
urakoze cyane rwose kuba utekereza ku bitsina byombi ku buryo bangana mu bushobozi no mu bubasha ndagushimiye cyane
murakoze cyane nanjye ndishimye